cornerstone is here.
Exclusive from ZambianClick.com.
I've been my snakes in the green grass, getting a king. Oyo, new, rindo, bro. It is what it is when you hear there. Gawa wira kumukando nish. Here we go. They always pray for my downfall. Ziba ziba it's so painful. Bama funa ni sauki. Nikagona bama funa ni sauki. Shame on you, shame on you. Chauta sama kona wanga, shame on you. Oh, mfumu wama mfumu ndiye. Chauta wani kwetani moto.
Maisha batope apate ni moto hape mbuye.
Seko ya wangono but I'm spending presence ya my enemy. Nisipana wa msaraundia jina batuwa mene bani drena energy. Ni batuwa kutini tiesa patiwa pakisa heavy na jealousy. The wish me 36 feet under by ibareko na regasi. I was chosen, predicted ya mantifited ya choba bera heritated. Hapa unika mupompe, unikwesa mukose. Nebola yoni mumakoswe, I'm eating on top ukasote. Ambuya paka nine kasonte, banabanga nabo baka puse. Nicheti la muzimaya katieko za mashawa yanga. Dani kungo pasabana bafala ona tizapeo besi batiasha. Wala chutensera sensera ababene ema backstab. Babatiasha finga kane mwitogo ifiwe basunga mubongo.
They always pray for my downfall. Ziba ziba it's so painful. Bama funa ni sauki. Nikagona bama funa ni sauki. Shame on you, shame on you. Chauta sama kona wanga, shame on you. Mfumu wama mfumu ndiye. Chauta wani kwetani moto.
Maisha batope apate ni moto hape mbuye.
Gawa wira kumupando nish. Mafuanga kwa tefi kwa ama bena bafuafi njalo kebega. I'm doing this since evanga. Nige munga yali nisega omfo. Ini ni hits only. Gaba nyoli kwa shalaka sembe na diga. Inda nausho no bongo le tabi kukirishe meka. So I flex bonjour but the fake friends me I don't do. I'm a good stand strong. Gotta stick on the ground. I live like a bamboo. Middle finger to all those even pulling the string. They wish that I downfall. Can't even let them fool you. Oh sorry I thought I won't switch. Oma funa ni telelele veni pushing a vanga. Vitelelele shelelele kapokla ba delelele. Na mapempelo yanga ya pelevele. Jebele why me. Pali bonze basala neo pali pena hama. Shemi seo tinapita kale ukali motivity boy watama.
They always pray for my downfall. Ziba ziba it's so painful. Bama funa ni sauki. Nikagona bama funa ni sauki. Shame on you, shame on you. Chauta sama kona wanga, shame on you. Mfumu wama mfumu ndiye. Chauta wani kwetani moto.
Pressure batope apate ni moto hape mbuye. Shaba tope apate ni moto hape mbuye. Amafuna nindife, tamafuna ndiuge. Niyakona niendelele.
Ngawa wira kumupando nish. Deshinando. Yeah. Certified by Gold Hustlers. Kedina King.
Exclusive from ZambianClick.com.
Yeah,